olo e mafuta male SBS Samoan.
Na fa mana tuina ile a matanga le vaia so nei le aso ngafuana te nei. Le aso e faa tāua inai. Ia mata upu ile sā wā ina o tangata mātutua le Elder Abuse Awareness Day. Na sāu noa Dr. Kay Patterson o ia o le komisino mata upu i tangata mātutua po le Age Discrimination Commissioner o le toatele o tangata mātutua e to e sā wā ina lava i lātou e isi tangata oro lātou a inga ai mise lava a lātou whānau. Ele ngata ile whao o lima i ai ai au fia ai i sā wanga nei. Le ngau ia o a lātou tupe, le wha maalo sia o na saini le pule i a lātou mea tō tino. E o lava, i nisi o tangata mātutua, e a fia i le whaia ia i o whiusua inga wha a maalo si.
Elder abuse can be physical, emotional, financial. It can also be, sadly, sexual or neglect. And also, we now know that people are having their medication stolen or having medication withheld from them. It takes many forms.
Dr. Kay Patterson, le komisino mata upu tangata mātutua po ole Age Discrimination Commissioner. Ole whātonu ole Senior Rights Service in New South Wales, ole alii o Russell Westercott. Na ia whaalia masalo po ole se fulu pasene o tangata mātutua umai au se talia nei. E whiangai, mani tu a inga o sā wanga.
Most social researchers, in the absence of a prevalent study, suggest that elder abuse is probably close to around 10%.
Na ia sā unua fo'i o le itu a inga sā wanga upito ta atele, o le ngauia le o tupe a tangata mātutua. O le ngauia le o tupe a mātua e a lātou whānau. E amata mai le whapea mai o le awhawhine po o le atalii, e whaatau le fale o le ainga, le fale na whaingā luenga ma tatongi le mōkesi e le tangata e le matua. Whaatau le fale a sifi mai tātou unonofo, e whaingofia ei o na tausi oe, ma whesoa soani ai i le tau o le mōkesi o le māwhale, ma e tausia i a tamaiti. Peita ina o ninai māsina, a e toe whai i le loo matua, e peie sili e aona e toe fo'i, toe sifi se isi mea e tenofo ai. Ia ai o lea ua umma le nao na whaatau le fale, matu ule tupe i le akaunta le awhawhine malona to orua, e tatongi e ila la mōkesi. Na saunoa Russell Westercott, e tupu soo i le itu ai ngā sā wanga le nā.
It can be family agreements, like, Mum, why don't you move into the downstairs area at our home? Sell your home, help pay off our mortgage, and we'll look after you. And then in 3 to 6 months' time, that relationship turns sour. They ask Mum to move out, and there's a family agreement that's been in place that's only verbal, nothing in writing.
Nā sāu noa Dr. Patterson, le Age Discrimination Commissioner, o le toa tele o mātua sā wāina. E sā wāina i lātou e se tasi lava o a lātou whānau. E iei fasili e tala noa i ai matangata mātutua. Na ia sā unua a tali mai le tangata matua i le le ai i se tasi o nei fasili, e peo le fasili le nei. O ei loa le awala o whaonga i nai au tupe. O tā pāsau fina ngalo i tonu e whai a walo tau singa. A tali mai i le le ai i nisi o fasili whapenaa. Na ia tā ua, olona winga, olo o iei se whaale tonu.
I've been running a project which is going to older people with a very small bookmark that says, I'm treated with respect by my family and friends. I know how my money's being spent. I choose what happens in my home. Decisions about my life are in my best interest. My will reflects my own wishes. I know where my medication is. And it says, if you've answered no to any of these, you may wish to talk to someone you can trust.
Na whātua ine Russell Westercott tangata mātutua, ma i lātou e mōli mawina sā wanga e whaia i tangata mātutua, ina ia tala noa i se isi tangata. E whaisina ma ale ale o le mataupu, ai meise, pe a o tangata lava o se a inga, ai meise le whānau, olo o sā waina se tangata matua.
I just encourage people to have conversations because elder abuse is so stigmatized, and because it is perpetrated by family members, people don't want to talk about it.
E yei le leina fa soani pe a fa pe o e si le fia se tasi o tangata matua o lo sa waina ia po oi foi o se tangata matua o lo sa waina i te tonu o lo wainga o le numera fa soani o le tasi valu o tolu lima tolu tolu fitu fa tasi valu o tolu lima tolu tolu fitu fa o le reporting na sauni e Ellen Lee mo le SBS News.
Toi fia whaafafonga i nisi tala whaapea? Whaafafonga i le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po o whea lawa e mawailau podcast.